harka fune da wattota fi da gefatota sagale America akamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi diddami lama diddami shanif sodomi to korratti television ni dani itio satin kallatti dan magala Washington DC studio shantami sadafa irra esini darbu wiyan ra witata sadasa sadet barakuma lamavi diddami to akala kopsa Ethiopia timmo onkolole sadiddami sagal bara kuma lamavi kudafuri gulalan kopi Kenya namo dandi ti kopi Kenya kana kara media hawasatin tamsaso arkan jirtumo tegiste gameti producerin Kenya kan kopi kana studio ra esining gahajiru nugusu tamreti kan sinke summesu anbafkadu morogati odua ramo kan sinifte situ tujube orati gara setini sindabasi
akamoltan aggeffatota furduftota Kenya odungalgal kanaf qamnu kuno Komishin mirganama Ethiopia sababa labsi yero muddaman kan kai namonni hidama jiraachu laalchise yaddo qabu ibse jira labsi yero hatattama umnonni seera eksisan shakkamtota garele shoroke summan ramadaman walin hojjetan akka hidanif mirga kennu fiyu komishin chakka jirutti hidan sun gosan addabae ijolle hanga umurin sani wagga 10 ta'uf harmoliman guddota ta'an ofke sa qabaachu sa addaba fadeera jira Miseensonni maati kana namoota kana akkasaan hin gaafanne dhorkamuunis na yaaddesse jira jedha komishinichi. Akkuma kanaan poolisiin dirreedhoa shakkamtoota 200 ol kanneen garee shororkeessummaan ramadaman waliin hojjetan jedhe to'annaa jala oolchuusaa beeksisee jira. Jilli addaa ka gamtaa Afrikaa oluu seeguun Obaasaanjoo kaleessa gara Tigraayitti maluudhaan maqalee keessatti Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayil waliin mari'achuusaanii dubbiimaan paartichaa ergaa Tuwitarii maxxansaniin beeksisaniiru. Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti jilli addaa gamtaa Afrikaa kan ammaa Obaasaanjoon Dr. Dabratsiyoon waliin marii bu'a qabeessa gaggeessaniiru jedhan. Dubbiimtuun dura ta'aa gamtichaa eebbaa Koloondoollee imala maqalee kana mirkaneessaniiru. Radio Sagale Amerikaaf bilbilaan ibsa kennaniin jilli addaa kun maqalee keessatti marii erga gaggeessanii booda Finfinneetti deebi'aniiru jedhan ibsatti dabalaa garuun kennine. Dubbiimtuun kun itti dabaluudhaan gumiin nagaaf nageenyaallee dhimma Itoophiyaa irratti har'a marii ni gaggeessa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti imalli Obaasaanjoon maqaleetti gaggeessan qaama hawaasa addunyaaf ibsa kennuuf ragaa barbaachuu fi har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa akka kennan ministeer deettaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa adde Salaamaawit Kaasaa imalli sun kan marii araaraa akka hin ta'in ibsaniiru. Deeggartoonni dimokiraasii kanneen Sudaan keessaa fonqolcha mootummaa mormuuf jecha mormii guyyoota lamaaf hookkara hojii dhaabinsaa gaggeessanii jiran. Hirmaannaan hiriirichaas sababa tajaajilli intarneetiif bilbilaa adda citeef murtaa'aa ture. Ebla bara 2019 pirezidaant al-Bashiriin aangoo irraa ka darbe hookkara uummataa kan hoogganan koreewwan mormii naannoof waldaa ogeessotaa Sudaan aangoon waraanni qabate akka hafuuf hiriira sana qopheessan. Uummanni dilbata kaleessaa magaalaalee Kaartuum keessa hiriiree jira garuu hagas baay'ee akka hin ta'in jiraattonni dubbataniiru. Miseensonni waldaa barsiiftotaa akka jedhanitti humnoonni naga eegumsaa mormii uummati biilsa ministirii barnootaa ka Kaartuum fuullee taa'ee dhageessisaa ture dhaabsisuuf gaazii imimmaansu fayyadaman. Namoonni 87 illee to'annaa jala ooluu waldichi beeksisee jira. Ganda burrii jedhamu kan Kaartuumiif naannolee laga Ombaadaa kan Omdurumaan keessattillee mormii geggeessame bittinneessuuf poolisiin gaazii imimmaansu fayyadamu kanneen ijaan argan dubbataniiru. Magaalaalee kan akka Madaan, Nyaalaaf, Atbaaraa keessaas mootummaa naannoo keessatti kanneen Bashiriif amanamoo ta'an deebisanii muudamuu isaanii mormuudhaan hiriira geggeessuu kanneen ijaan argan dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Awustiraaliyaa, Beeljiyem, Kaanadaa, Deenmaark, Faransaay, Jarman, Ayislaand, Ayirland, Luxembourg, Neezerlaands, Niwuziilaand, Noorweey, Swiidin, Yuunaayitid Kingidamii fi Yuunaayitid Isteetsi komishinni mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf komishinni mirga namaa Itiyoophiyaa waloodhaan ennaa walitti bu'iinsa naannoo Tigraay dhiittaa mirga namaa akkasumas seerawwan namoomaa ka sadarkaa addunyaaf kan baqattootaa irratti dhiittaa raawwataman adda baafachuuf qorannaa sadaasa sadii bara 2020 hanga waxabajjii 28 bara 2021 geggeessanii ba'ii isaa ifa taasisaniif waajjiraalee kanaaf galata dhiyeessuu feena jechuudhaan ibsa gamtaan baasaniin beeksisaniiru. Naannoowwan hanga tokko seenuu uummata haasofsiisuuf galmeelee argachuuf qormaati guddaan mudatuyyuu komishinni mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf kan Itoophiyaa hojii loogeen alaaf ifaa ta'e geggeessuu isaaniif ni galateeffanna jedhan. Komishinarittiin olaantuun ka tokkummaa mootummootaa Baachaleet jaarmolii gargaarsaaf daandiin ugguramuun itti fufuusaa ilaalchisee yaaddoo qaban beeksisuu barbaanna. Miidhaawwan akkasiif dararaawwaniif dhiittaawwan mirga namaaf itti gaafatamummaan jiraachuun barbaachisaadha jedha ibsichi. Gabaasi dhiyaate sun erga waxabajjii 28 bara 2021 qabe qorannaan itti dabalaaf qorannaan dhiittaa mirga namaa ilaalchisee jiru geggeessamuun barbaachisaa ta'uullee eeree jira. Paartileen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan martinu bayyee argameef yaadawwan dhiyaate hojiirra akka oolchan illee cimsinee jajjabeessina. Kanneen dararaaf dhiittaa mirga namaa akkasumas seera namoomaa sadarkaa addunyaa cabsuuf itti gaafatamoo ta'an murtiitti dhiyaachuun barbaachisaadha. Mootummoonni Itoophiyaaf Eertiraa qorannaan qabatamaan geggeessamuusaa adda baafachuu qabu jedha ibsi ministirii dhimma alaan bahe kun. Itoophiyaan sabatiinsa akka qabaattu tokkummaaf abbaan biyyummaa ishee akka eegamu deeggarsa qabnu ni mul'isna ka jedhu ibsi sun gaanfa Afrikaaf bakka bu'aa olaanaa ka ta'aniif tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan walitti bu'iinsi akka dhaabatuuf furmaati waariinsa qabu akka argamu ni hojjenna jechuudhaan ibsi biyyoonni armaan olitti tuqaman waloon baasan kun beeksisee jira. Yuunaayitid Isteetsi uggura imalaa ennaa weerara vaayirasii koronaa keessa waggaa tokkoof walakkaa booda kaastee jirti. Imaltoonni naannoo addunyaa jiran kanneen talaallii fudhatan imala gara Yuunaayitid Isteetsitti geggeessan itti fufuu kan danda'an ta'uun ibsameera. Weerarri vaayirasii kanaa imalaaf bashannana bira taree waaltaalee hedduu irratti dhiibbaa fideen dinagdee Ameerikaa miidhee jira. Kolleejii Korneelitti Piroofeesara Barnoota Ikoonoomiksiif Biizinasii kan ta'an Taad Naab akka jedhanitti ennaa uummati imala geggeessu xiqqeessuuf dabalan gatii boba'aaf meeshaalee dheedhii kanneen biroo irratti dhiibbaa guddaa qabaata. Dinagdeen damee maraallee ni miidhama jedhan. Industiriin tuurizimii cimaan kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa waaltaaleen kun akka biyyoota kabiroo tuurizimii alaa irratti hundaa'anii akka hin miidhamnellee gargaaree jira jedhaniiru. Wixata har'aa Yuunaayitid Isteetsi daangaashee dachii kan Meeksikoo fi Kaanadaa imaltoota talaallii vaayirasii koronaa fudhataniif kabantu ta'uu beeksiftee jirti. Manni murtii olaanaan Yuunaayitid Isteetsi masjiidota kaaliforniyaa keessa jiran keessatti hordoffii musliimota irratti geggeessu gamalaaleen mootummaan Yuunaayitid Isteetsi iccitii biyyaaf dahata ta'uu qaba isa jedhu irratti falmiin geggeessamu har'a dhaggeeffatee jira. Falmiin kun kan jalqabame 11 dura ennaa musliimonni sadii FBI'n kanneen eeruu kennaniif amantii islaamaa fudhanne jedhan amantii keenya irratti basaasa gochuun nutti erge jedhanitti ture kan jalqabame. Heerri Yuunaayitid Isteetsi walabummaa amantii ni eeyama. Mootummaan garuu dhimma kanarratti waa'ee hordoffiisaa akka seera to'annaa basaasa alaatti odeeffannoo kennuu akkasumas iccitii mootummaaf eegumsa gochuuf jecha odeeffannoo nageenya biyyoolessaaf balaa qaba jedhu ifa gochuu diduu ni danda'a jedhee jira. Musliimonni kun sadan Yaasir Faasgaa, Ali Maliikiif Yaasir Abdulrahim seerri hordoffii kun mirga amantii isaanii kan cabsuuf mootummaan itti gaafatamummaa jalaa akka dheessu eeyamaa jechuun falman. Musliimonni kaaliforniyaa keessaa akka jedhanitti waa'ee dhimma kanaa jechuun FBI'f kan eeruu kennan kan isaan gabaasan erga namoonni kun waa'ee jihaadaa namoota gaafachuu jalqabanii booda. Hoogganaan musliimota naannoo Los Angeles Huseem Ailush akka jedhanitti musliimonni kun ittisa nuu gochuuf itti gaafatama kan qaban mootummaaf dhaaboliin federaalaa musliimota akka lammiiwwan lammataatti ilaaluuf yaalii isaan itti fufan ifa ni taasisu jedheen abdadha jedhan. Baheen dhimma kanaa musliimota qofa otoo hin taane lammiiwwan Ameerikaa mara miidhaa kan jedhan Ailush sababa akkaataa waaqeffannaa kee qofaaf mootummaadhaan ni basaasamtaa jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi tujubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceena nu wajjin hin tura. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaan guyyaa har'aa kennamuu jalqabuusaa ministeerri barnootaa beeksiseera. Bakkeewwan nageenya biyyattii keessa jiruun walqabatee qormaanni ittiin kennamni immoo addaan baafamee ji'a tokko keessatti akka kennamu ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa dubbataniiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Ajaanech Abeebee barattoonni Finfinneetti qormaata fudhachuudhaaf galmaanu hundumtuu akka fudhachaa jiranuu dubbatan. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi adiyan
harra akagotu itobiyatti qormaanni ta 12ffaa kennamu jalqabeera akka galafin finneetti barattoonni buufataalee qormaata adda addaatti qormaata fudhachuu eegalanii jiru kantiibaan magaalaafin finnee Adaanech Abeebee manneen barnootaa magaalaafin finneetti argaman keessaa lama ministeera barnootaa profeesar Biraanuu Naggaa waliin ta'uudhaan haala itti qormaanni kennamaa jiru ilaalaniiru Adaanech barattoonni kutaa 12ffaa magaalaafin finneetti barachaa jiran hundi qormaataaf harra ta'aniiru jechuun ibsaniiru
kan magala finfinne kan kutaa 12 akka haala ittiin kennamaa jiru irra deddeemnee ilaallee jirra haala nagaadhaan kennamaa jira buufataalee 64 qabna gara barattoota 34,400 olii kan qabnuudha kun hundumtuu qormaata isaan irratti argamaniiru haala nagaadhaan kennamaa jira haala tasgabbaadhaan kennamaa jira
Akka guutuu Itoophiyaatti barattoonni qormaata kutaa 12ffaa fudhatan keessaa 91 tuqaashan kan ta'an har'a qormaata eegalaniiru jedhan ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa.
Heeffatanaa እንደምታውቁት ባለፈው ዓመት በተለያየ ምክንያት ተራዝሞ የነበረው ፈተና ነው 2013 ዓ.ም
አቆም በከሙ ሰበቡ ተገራግራቲኒ ቆርማታ በረኩመ ለማፊ 13 ከነሙ ዳፍቱሬ አስጤዳ ካነረ ከነሙ ኤገሊ ቆርማታ በረከና ከንፉደቻ ጅረን በረቶኒ ገልማኒ ቱረን በረቶተ ኩመ በጃፊ ኩመ 17 ታአኒዳ በረቶተ ገልማን ከነን ከሳሞ ዲበንታ ሰገልተሚ ጦኩቱ ቃሸን ከንታአን ሐረራ ኤገለኒ አከ ጉቱብየቲቲ ቆርማታ አፍታ አኒሩ ከነን ሰበቡ ወልትቡ naannoo isaaniitti uumameen har'a qormaataaf hin teenye immoo 88 lakkoofsaanii kanaaf barattoota har'a qormaataaf taa'uu hin dandeenyee fi ministeerri barnootaa fi ejensiin qormaataa wal ta'uudhaan yeroo ji'a tokkoon caalle keessatti akka isaan qormaata fudhatan gochuudhaaf hojjechaa jira garuu bakka qormaanni kun har'a kennamu eegaletti haalli nageenya isaa karaa mirkanaa'een gaggeeffamaa akka jiru hubadheera jedhan piroofeesar Biraanuu Naggaa piroofeesar Biraanuun itti dabaluudhaan bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa har'a fudhachuu hin eegalle ji'a tokkoon booda haalli jiru hubatamee qormaataaf taa'uu jedhan
እንደሚታወቀው በተለያዩ ግጭቶች ምክንያት በትግራይ በአማራ ክልል ሰሜንና ደቡብ ወሎ
አቆም በከም ሰበባ ወልት ቡንሳቲን ናኖ ትግራይ አማራ አፋር ናኖ ኦሮሚያ ጋር ወለገልጣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ካማሺፊ በከወን ተኮተኮቲ ቆርማታፍ በረቶኒ ኢድሌዳን ሐረንቴኝ የሮጂ አቶኮ ሂንጫሌ ከሰቲ ቆርማታ ለማፋን ቆፓይፊ አከከነሙ ሙርታኤራ ሚኒስቴር በርኖታፊ ኤጀንሲ ቆርማታቲን ጀልቀሙማዩ ካሮሮቶኮፋፊ ለማፋካ ወኔ ሶቹ አቱሪ ሐሉ መከናን ኢተዲማጅራ ሐላማጅሩን በካ ረኮን ነገኛ ኢትጅሩቲ አከምቲን አከበረቶኒ ኩን ቆርማታ ፍዳታን ሐለ ቀበተማ በረታንሱን ከሰጅሩ ኢላሌ addan baafnee murteessina jedhan piroofeesar Biraanuu Naggaa ministeerri barnootaa Itoophiyaa qormaanni biyyoolessaa har'a kennamu eegale kun hanga kamisa dhufuutti itti fufee akka kennamu eeramee jira gabaasa sagalee ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra
yemmuu hidhattoonni mootummaa Itoophiyaatiin wal lolaa jiran gara wiirtuu biyyattiitti adeemaa jiranuufi mormitoonni gara sagaltaan immoo as yuunaayitid isteet keessatti wal tumsanii jiranu kanarratti muummeen ministeera Itoophiyaa muddama keessa galanii jiru yuunaayitid isteet immoo akka dhukaasni dhaabbatuufi yaada dhiyeessaa jirti yaalii gochaa jirti jedha gabaasni gabaastuu dippiloomaasii Sindi Saani qopheessite jaallanneen akka ittaanutti ilaalteetti.
Bulchiisa naannoo Tigraay kan Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi waggaa tokkoof gaggeeffame hanga Waashintanitti irra deddeebi'ee dhaga'amaa kan jiru yoo ta'u kanneen kamisa darbee mana maree Yuunaayitid Isteets cinaatti hiriiran dhugaggaa sanyii mootummaa Itoophiyaan gaggeeffamuttiin jedhanii fi wal waraansa kana dhaabsisuudhaaf Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaa mootummoota tarkaanfii fudhachuu hanqatan kan ittiin jedhan balaaleffataniiru. Asuma Waashintan keessatti. Bakka buutonni ribxe loltootaa fi kan gareelee mormituu sagal mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed bakka bu'uuf gamtaa uummachuu fi mallatteessuu isaanii labsanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed gama isaaniin mootummaan isaanii akka injifatuu fi jiraattonni Finfinne barbaachisaa taanaan meeshaa kaasuun naannoo isaanii akka eegan gaafatan. Jilli addaa kan Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltmaan Finfinnee keessa kan turan yoo ta'u imala rakkisuutu isaan mudatee jechuudhaan Ahmed Siliman dhaabbata Chatham House irraa dubbatanii jiru.
As I understand it, he's partly there at the invitation of the Ethiopian government. So there could perhaps be an opening, there could perhaps be a scenario where there are discussions about, the possibility of a ceasefire, the possibility of finding a way.
Akka hubadhetti beektaa hanga tokko affeerraa mootummaa Itoophiyaa biraa dhiyaateen achitti argame. Kanaaf karaa banamaan hangi tokko jiraachuu mala. Dhukaasa dhaabinsa irra ga'uuf mariin jiraachuu mala. Rakkoo biyyattiin qabdu kan walitti bu'iinsaan alaa hammaataa jiru irrattis ta'uu mala. Qaamonni walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban marti waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa irraa akka ga'an akkasumas gargaarsi dhala namaa uummata Itoophiyaa akka dhaqqabuuf Yuunaayitid Isteets gaafattee jirti. Kan duraan ambaasaaddara turan Makiilaa Jeems raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
The U.S. has always been a friend of the Ethiopian people and has been a real supporter of Prime Minister Abiy. What we're seeing now threatens to undermine all of the progress and the promise of what Prime Minister Abiy came into office to do. And so we hope that this will not be squandered.
United States, yeroo hunduma hiriyaa ummata Itoophiyaa yoo taatu, muummicha ministeera Abiy Ahmedis dhugumaan deeggaraa turte. Wanni amma argaa jirru fooyya'iinsa argame hundumaa fi Dr. Abiy yeroo waajjira qabatan nan hojjedha jedhanii waadaa seenan san faallaa deemuun mul'ataa jiru yaaddessaa ta'eera. Wanni argame ituu hin diigamin yookaan hin manca'in Itoophiyaan nagaaf misooma biyyoota kutaa sanaaf qooddu deebinee agarraa abdii jedhu qabnaa jedhan. Yuunaayitid Isteets gamtaa Afrikaa fi michoota ishee kutaa sanaa akkasumas tokkummaa mootummootaa wajjin hojjetaa kan jirtu yoo ta'u dhukaasa dhaabinsa argamsiisuuf haala mijeessaa jirti jedhan Makiilaa Jeems.
So I would say that the collective approach is raising the diplomatic stakes, putting more pressure on the government, giving incentives for the parties to all come to the table and talking across the board. This is not just a one-sided conversation.
Kanaaf wal ta'uun carraaqqiin gaggeeffamaa jiru kun danqaa gama diplomaasii mul'isuun mootummaa irra dhiibbaa dabalataa gochuun kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban marti akka ta'anii dubbatan gargaara. Kun marii gam tokko qofa waliin gaggeeffamu miti. Adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF warra naannoo jiranii fi mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin dubbachuu dabalataa jedhan. Gollina ga'eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa rakkoo Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen wiixataarraa walga'ii gaggeessuuf jira.
Dilbata kaleessa magaalaa Finfinneetii fi bakkeewwan biroo keessatti jiraattonni kumaataman lakkaawwaman hiriira ba'uudhaan miidiyaalee addunyaa dhimma Itoophiyaa irratti loogii agarsiisaa jiran balaaleffataniiru. Biyyoottan alaa tokko tokkos akkasumaan balaaleffataniiru. Hiriira Finfinneetti taasifame kana hordofuudhaan Tsahaayi Daamxoo gabaasa itti aanu qindeessiteetti.
Hiriira kanarratti barreeffamaanis ta'e sagaleedhaan dhaadannoowwan dhagahamaa turan biyyi keenya hin diigamtu dhaabbileen idila addunyaa giddugalummaa dhimma biyya keenyaa keessaa harkaa baafatan miidiyaaleen idila addunyaa odeeffannoo sobaa raabsuu fi maxxansuudhaan biyya keenya diiguurraa ofaa qusatan kan jedhuu fi kanneen biroo dhagahamaa turaniiru. Hiriira kanarratti kan hirmaatan jiraatan magaalaa Finfinnee obbo Biraanuu Shugguxee hiriira kana kan hirmaachuuf dhufan garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuuf akka ta'e ibsani.
Ani qaamni kiyyaa hirruudha jedhee kanarraa hin hafu. Gantuu boru asitti nu ajjeesuuf dhufu dura hiriiruu dadhabu dudduuba goree loleen du'a. Gartuu gana 27 addaan nu baasee mirga keenya sarbee humnaan dubitaa tureef carraa hin kennuun jedha.
Adde Ishiyaas Faawu gama isaaniin gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay gocha suukkanneessaa naannoo Amaaraaf Affaar irratti dalage balaaleffachuudhaaf dirree masqalaatti akka argaman ibsanii jiru.
ደሴ በኮምቦልቻ በተደረገው ድርጊት እኛ ጋርም እንዳይመጣ
ጎቻን ደሴ ፊ ኮምቦልቻ ትራውተሜ አከኑ ብራሂን ከቀምኔ ባላለፈጁ ፊ ኡመተ ደሴ ፈሞ አንቱም ማከኝ ሙልሱዳፍ ኡፍኔ ወጋቶ ኮከለኮብስ ሎሊናኖ ትግራይት ኤገለሚ በበለቴ ናኖ አፋሪፍ አማራ ኬሰት አዲማ ጅራም ሞቱማን ኢትዮጵያ ሾርከሱ ማዳን ከሞጋስ ገሬን አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ በከገት እንጅፈኖ አርጋቻ አከጅሩ ኢብሱን ካናምቦር ማሪያቹዳ ፈዲ አከሂን ቀምኔ ፊ ሁምናን ሞቱማ አንጎራ ቡሱፍ አከ ኢማላጅሩ ከራዱ ቢሂማ ኢሳ ኢብሳ ቱሬራም ገብራቲን ሞ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሾርከሱ ማዳን ከሞጋስ ኢፍሸኔ ጀዲ ከዋም ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ኦፊንጀቹን ካን ኦፍዋም ገሬ አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ወሊን ወልተውዳን ቅንዳአኒ ሞቱማ ኢትዮጵያ አንጎራ ቡሱፍ ሆጀቻ ከንጅረንተው ከራዱ ቢሂማ ኢሳኒ ቢያላ ጅረኒን ኢብሰኒ ትረኒም ኢብሰከኔን ወልትቅንዴ ሱዳን ሚዲያሌን እድላ አዱኛ ገሬን አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ፊ ሸኔን ገረመጋላፍን ፍኔት ኢማላ ጅሩ ጀቹን ጉዮተም ራሳንዱር ገባሳ ትረን ሄሬረ ጉያ ከሌሳ መጋላፍን ፍኔት ጅራቱተ መጋለቲቲን ገጌፈሜን ኢያዶ ተከኔኒ ፊ ትባን ከሚዲያሌ እድላ አዱኛቲን ተምሳ አትረን ከምባላሊፈቱ ትሬም ሄሬራ ከነረት ከነርገምት ሸመሬ አይሻ ሙሐመድ አሜሪካን ሴራናል ኢሞት ኢትዮጵያ ኬስ ሐርከ ገልፈት ትጀቹን እብስቴ
ጁንታ ወይ ያ ሁሉ ህዝብ እየጨፈጨ
ሁምኒ አደብል 70 ኡመተ ትግራይ ኡመተ ሰነሁንደ የሮይን ፍቄ ድፉ ሞቱማን አሜሪካ ጨልሴ ትሬ አማሞ ጋሬን ኩን ከራፉ ረባፈቱ የሮ ዳቡ ወሊ ገልቴ ዱካስ ዳቡ ጀቹን ኢሳኒፍቱምሳ ሃንጋራ ኤሰ ትሬ ሞቱማን አሜሪካ ጀት ሸመሬ አይሻን ገብራቲን አሜሪካን ገሬን አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ደሴፍ ኮምቦልቻ ተዋቹን ኢሳ ካበ ኢትዮጵያ ቲሰርበሙ ምርገነሞማ ደራን አከዴረሱ ሶዳቹ ኢሺ ኤርቴ ቱርቲ ሚኒስትር ድማአላ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ካራፎ ለትዊተር ኢሳኒ ኤንገደ አከበሬሰኒ ቲን ቃምኒ ሎለኬሰት ሂርማ ቻጅሩ ከሚዩ ሃልድሬቶ ኮመሌ ሉካሳ አከዳባኒ ፊ ገረመሪት አከዱፈን ጋፈተኒ ቱረን ደበለታኒ ሶጋንቶኒ አፍሪካ ቃምኒ ሎለኬሰጅሩ ሁንዱ ገረመሪት አከዱፈኒፍ ጋፈተኒሩ ገብራቲንሞ ገሬን አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ናኖ አማራ ፊ አፋር ኬሳ ጉቱማ ጉቱቲ ዮሂምባኒ ሀሌላ ናኖ ሌከነትራ ወቻ ጅሩ ዮጉቱማ ቲኒስኒ መሪን ከሚዩ ገጌፋሙ አከንደንደኝ ቆንዳልቶኒ ሞቱማ ኢትዮጵያ ትበነ ኢብሰኒ ጅሩ ሄሬራ ከሌሳ ረቲ ሀሳዋ ከንታይሰን ከንቲባ መጋላ ፍንፍኔ አዳነች አቤቤ ገባሳሌን ትበነ ፍንፍኔ መርሰምቴቲ ጀቹን ባህን ሶበ ጀቹዳን ኢብሰኒሩ
ዛሬ ደግሞ ህዝባችንን ለማሸበር
ሀረሞ ኡመተ ኬኛ ሽሮርኬ ሱዳፍ ኬሱማሞ ኡመተ ፍንፍኔ ሽሮርኬ ሱዳፍ ፍንፍኔ መርፋምቴ ቲኑንጅዱ ፍንፍኔን ከመርፋምቴ ኡመተ ሼቲኒ ኡመተ ነጋ እሺ ቲክሱኒ ካኒሳን ሀዋን ሂምልካው ጁሊያ አድዋ ተኡ ኬኛ ደገተኒ አጓዳን ኑዶርስሱ ያለኒ አድዋን ብልሱማዳ አጓንሞ ዴገርሳ ዴገርሲፍ ሊቂን ከምብልሱማ ኬኛ ሰርቡዮቴ ሂምበርባኑ ህዩማ ኬኛ ቀበኔ ሆጅና ጅረን ገብራቲን ሂሪረ ከነረት ስርባ አከ ስርቦፍ ካን አፌረም ዌልሳ ታሪኩ ጋንግስ ኬ ስርባ ኢሳ ዲሽታጊና ጅረሙን ከምቤከሙ አከ አዳት አራሪ አቡ ጃርሶሊን አራራፍ ሀካ አንጆቹዳን እርጋ ደበርሴራም mana amantaatti abbootin amantaa yeroo nu barsiisan yoo hin baranne sirbi nu barsiisu maaltu jira jedheen farfadha yeroo hunda gurraacha uffachuun nurraa miidhagu nu haa ga'u gurraacha uffachuun nu gaha gurri keenya nu dhiigeera eenyuun dhufee nutti dubbata kanaaf dargaggeessi hin deemin jaarsoliin dhagaa mataatti baatanii marga harkatti qabatanii haa deemanu jedhe taarikuun waltajjirratti kaleessa kallattii baha biyyattii naannoo somaalee magaalaa jijjigaa fi naannoo hararii magaalaa hararitti akkasumas beenishaangul gumuz naannoo kibbaa fi naannoo oromiyaa bakka tokko tokkotti hiriirri wal fakkaatuu fi kaayyoo tokko qabu gaggeeffameera gabaasa sagalee ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo finfinneerra.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ከኬንያቲቭ ኩመጃፍ ዲብለማት ሶዶሚለም ኦርዶፍቶታ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ዲግደማ ፍሪፍ ኩመጃፍ ዲብለማት ሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውወቶታ ቪኦኤ ቲቪ yokan TVMC duwajaf kumajaf dibalamaf digdami sagal. Kanamales marsariti kenya VOA afan oromof fula one media wa summa kenya ka Facebooki, Twitteri, Instagrami, YouTubei ratun warga chudandesu. VOA
Aye hordoftota kenya kopin kenya itianu torbaniti guya utata kanisenefit iatu kopi sportiti. Kopin sporti arra figi charatiti yefata itani liata.
Sambata de ingaddati fi dilbata kalesa, dorgomin fi gicha sadarka addadda biyotan addadda kesati tasifamanif. Kanen kesa as United States magala New York kesati fi gichi maratoni tasifame isatoku. Maratoni magala New York innibarana isa wagga waggad an tasifamu kofamiti. Maratonichi erga jalkabame wagga shantama gutera. Inni jalkaba fulbana kudasadi bara kuma kudasagali fi torbatamati tasifame. Yemusana namotan dibato kofi digdami torba kofatu irrati hirmati. Baradarbe sababa COVID kudasagali inkankai itu intasifamin hafe male wagga waggad ani itu walirra hinchetini barana gayera. Figicha guya kale sa taasifam irrati garanama kumasoddumatu hirmati ejedamera. Figicha barana irrati dorgomit iratin himmu watu jedamani atletota egamatu rankesa kananisa bakala tokotore. Hata umale kananisa adafi hintani. Saati lamafi dakika kuda lamafi sakondi shandami laman tumurudani jaffa bayera. Saati lamafi dakika saddeti fi sakondi digdami laman tumurudani kanto kofa baye lammi Kenya Alberti Koririti. Waldorgomidu bartotati ni saati lamafi dakika digdami lamaf sakondi soddomi sagalin tumurudani kanto kofa baate ammasi lammi Kenya Perez J. Pichirchir kanjiramtuda. Ababeli shane lammi Ethiopia sadaffa baateti. Ababeli rekordi walaka maratoni kabate kanturteda. Maratoni New York rakko ibe corona tini addanchite ture barana debi ejal kabamusa tifi jiratoni magalati ittigamadu isani ibsaniru. Karabiratini figicha kilometri shani sambata engadda biya Faransai magala li iljeram tukesati tasifamien iraf dubartotani lammileni Ethiopia milkawaniru. Figicha dorgomi walmaka yokin mixed race jetame beka mukanan. David Suyumi dakika kud afurifi sakondi afurtami dokkon tumurud ami rekordi haragal mesite motetti. Atlet masarat mammo sadaffa baatetti. Dorgomiru makanarratti dubartota ni kilometri kudanin tokofa da amma jaffati lamile Kenya shantu kesatargam. Abarrash minseo Ethiopia ra afuraffa baatetti. Dorgomir ira kilometri shanin berrihu aragawi dakika kud alamafi sakondi shantami laman tokofa bae moer. Yasin Hajimmo sadaffa baera. Dorgommi biyya Faransaayitti taasifame kanarratti kilometri 10 kan hirmaate kimdeessa dabala guddata daqiiqa 27 fi sekondi 16 xumuruudhaan tokkoffa baera. Addaladdalo mammommo lammaffa baera. Dilbata fiigicha maratoni biyya Turkii magala Istanbul keessatti taasifameen dubartootaani lammiin Ethiopia Ayyantu Abdi sadaffa baatetti. Gaafuma guyya dilbata kana biyya Spain magala Barcelonaatti dorgommi maratoni taasifameen walmorkii dubartootaatiin lammiin Ethiopia Taddu Teshome tokkoffaa yemmuu baatu Siisaay Masarat lammaffa Masarat Ballaxee sadaffa Baqqalachi guddata afuraffa baa'uudhaan walitti aansanii mo'aniiru. Magala Spain biro San Sebastian jedhamtu keessatti dilbata dorgommiin fiigicha qarxaamura biyyaa taasifamee ture. Dorgommi kanarratti dubartootaani Zannabuu Fiqaadu moo'icha gonfanteetti. Hordoftoota keenya oduun ispoortii harraaf qabnu kanuma qophii keenyaaf nu wajjiniin tura.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwajaaf 6229. Kana malees marsariiti keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Qophiin keenyaa irraa asirratti raawwata. Qophii boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyata.